abantu balabadda ne werabira teyasente mugenyi ozifuna lero uchenchanga tozirina bewakud